another one for the ladies. South is all. Yeah, yeah, baby. Touch me, baby. Tulipo kuwa Brimo. Ulisema umeninoki. Nikakuseti kwa Odijo. Adolezi kanipanda, nikakutuzu kwenye basta, yeah. Tukaingia kampo, nikasema na kupenda, ukasema unasoma. Bado na kuona daily, looking fly na kufeel even more. Ooh, I wonder what I'm gonna do if you ever walk out the door. Pataka jobo
downtown.
Tukapata na tao. You are looking very sexy. Tukawa shaka voto. Ukawa tipsy kidogo. Ukasema unanipenda na uwezi kuniacha. Tangu zamani ulinipenda ila ukuweza sema. Ukasema unanipenda.
Yeah, you can bury it.